ya ila kama binki. Wanege swaga ila haiketi. Yuku sipigi feki utokuta na bafengi.
Louis Gucci your brother. Nakata madini mkari zaidi ya dona. Tanasha simba wenu manyasi menu hai na ganyama. Sishobo kia tango mazikibuma. Still sassy spendi mazo ya talking chicken on chuna. Oh baby what's your name? Uja uyu mwike nasi. Kamata kinywa ya chawa swasi. Na kama tingali nazima ita taxi. Yeah. It's all on me. But don't ask for my number. Penda watoto wenye darasa. Punguza self nita kukachi.
Toto na pombe, toto na pombe, toto na pombe. Nilichofuata ni toto na pombe, toto na pombe, pombe, toto na pombe. Pombe. Totos.
Wananita sultanu kugeto. Njoni kuonyeshe maisha ya majengo. Tupitie mpambe, tule wali. Twende pangani, tuchade majani. Ah, nono umevamini. Na unashinda ukivuta vuta chini. Ni iyo haga inainua, sio siri. Samahani, ni macho sio mimi. Tumefika humu ndani ya giza. Usijali bei nitalipa. Kidogo msupa kaitisha. Nikasikia meitisha Kingfisher. Hey, if you know, you know,
you know.
Kingfisher pantirimu ai. Manzeni leo, leo ndio leo. Manyundo leo, watoto na vileo.
Shuni, kuja uyu mwike nasi.
Mata kinywa ya cha waswasi. Na kama tingali nazima ita taxi.
It's all on me.
But don't ask for my number. Penda watoto wenye darasa. Punguza self nita kukachi.
Watoto na pombe. Watoto na pombe. Watoto na pombe. Nilichopata ni watoto na pombe. Watoto na pombe. Pombe.
Milan Pia Jogonas Naka Local Pub.